Sinzi niba ndi buramuke ibyiyumviro byinshi bindi mu mutwe urebye ibintu byose nabizinutswe no kurya ubwabyo n'ibibumanuke nabaye nk'igisenzegeri mu kibuga ubu meze nk'usazi imigeri nabaye nk'igisenzegeri byo kuba mu mujyi ndiho nta buceri nabaye nk'igisenzegeri mu kibuga ubu meze nk'usazi imigeri nabaye nk'igisenzegeri byo kuba mu mujyi ndiho nta buceri mbavuye mu cyarugo niko kujya mu mujyi no kubona uko ndamuka n'ubukorikori n'ugushaka icyo gukora mbanza mu tubari mparanira kubaho nta guteseka bitangira vuba ubwo nkajya mbwirirwa gufunga imyuka street nabyo kwiriza njya gukora nabyo gusabiriza niga guheza umusukira nibaza aho nifuza byibuza gutuza ipica nafashe ubwo niyo izaduhuza kera karabaye hiti niyo izaduhoza marira kinya trap irimo kuduhemba sinzi niba ndi buramuke ibyiyumviro byinshi bindi mu mutwe urebye ibintu byose nabizinutswe no kurya ubwabyo n'ibibumanuke nabaye nk'igisenzegeri mu kibuga ubu meze nk'usazi imigeri nabaye nk'igisenzegeri byo kuba mu mujyi ndiho nta buceri nabaye nk'igisenzegeri mu kibuga ubu meze nk'usazi imigeri nabaye nk'igisenzegeri byo kuba mu mujyi ndiho nta buceri nta buceri nkumirwa mu birori nguye isari ku mwuma w'i Kigali impamvu itari isi y'imihari twaba turi ahabi niko kuri hasunye ihoramo nibwo buzima ubundi nkabimedita ndi kwikora na n'ikinkoma nko kubyuka disi nsanga narwo kwishima sindava kwizima narahize narahiye kuzapfa nibuze ibyo narose mu nzozi ubwo mbikoze nsizuraho umwaza atanakwifuriza kuba sinzi niba ndi buramuke ibyiyumviro byinshi bindi mu mutwe urebye ibintu byose nabizinutswe no kurya ubwabyo n'ibibumanuke nabaye nk'igisenzegeri mu kibuga ubu meze nk'usazi imigeri nabaye nk'igisenzegeri byo kuba mu mujyi ndiho nta buceri nabaye nk'igisenzegeri mu kibuga ubu meze nk'usazi imigeri nabaye nk'igisenzegeri byo kuba mu mujyi ndiho nta buceri.